You know really I care. Sometimes una nichanganya. Bila kupita we, najiuliza we. And I can't pretend moyo wangu uko peke mama. Najiuliza we, sitojuta we. She's my Angelina, the beauty face I never see ma. Morning kiss so sweet mama. Oh la 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 la. When I touch your face, I feel so obsessed. My heart will shake, feel it like a disc. I think it is a ma, to show the fun and now. Money yango ma mama. Every day, nitakupa nafasi ma baby ma. Atana yango nafsi ka poema. Shine like a star in the night mama. Furaha yangu ndo furaha yako. Niwe baba wa watoto wako. Shida zangu ziwe shida zako. Takupenda wewe peke yako. Furaha yangu ndo furaha yako. Niwe baba wa watoto wako. Shida zangu ziwe shida zako. Takupenda wewe peke yako. Beautiful face, when you smile, bongela shape, you're my design. Beautiful face, when you smile, bongela shape, you're my design. Yeah, nitakupa nafasi ma baby ma. Atana yangu nafsi ka poema. Shine like a star in the night mama. Furaha yangu no furaha yako. Niwe baba wa watoto wako. Shida zangu ziwe shida zako. Takupenda wewe peke yako. Furaha yangu ndo furaha yako. Niwe baba wa watoto wako. Shida zangu ziwe shida zako. Takupenda wewe peke yako.